Rogers Mobile.
Yeah, 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 yeah. It's a boy, B-boy.
MCB Music.
Mentali, soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Waita na kutuma nenda, ukifika weka, mwambie na mpenda, yeah. Benka ni na nyingi pesa, nataka jiteka, majumba na jenga, yeah. Alivo gude na penda kudeka, mebutana na mentale na chana mikeka. Macho kupe pesa, nyuma una pepeta, utanifanya niwe chizi na kuwa zezeta. Wana wita boss lady, na miniko lady, kukutoa kwenye kosi mpaka kwenye baby. Uko nani tukifika mpaka una daily, kila nata shika nige kusa ni amazing baby. Basi nipe yote, leo niko na west lakini kukose. Baby, akili matope, fanya unachotaka mi kwangu it's okay. Ayy, hey, akiongea mina backside it. Kama harmonize kwake wopa side it. Niko high, hide it. Alama ni makopa, kopa, kopa, lady. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Mtoto soko, 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko, 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 matola. Nitakuja kwenu soko, matola. Wapi sema twende, supermarket. Machizo mekubali wendo shemlake. Nitowe kinenge, niwe mwake. Twende Unguja Pemba, twende chake chake. Umenipatia rizo kiwaki. Uri niomba jelo ila mina kupalaki. Na umezivalia Gucci na Versace. Nyuma unamkia unapepea kasamaki. Domana na data, kila unapokwenda domana na pata. Yeah yeah, umenikamata. Akili unazichanga utasema karata. Wewe, akiongea mina backside. Kama harmonize kwake wopa style. Niko high haile. Alama ni makopa kopa kopa deile. Mtoto soko 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko 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 matola. Nitakuja kwenu soko matola. Mtoto soko 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko 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 matola. Nitakuja kwenu soko matola. Mtoto soko 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko 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 matola. Nitakuja kwenu soko matola. Mtoto soko 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 matola. Ulinambia tukutane ukanchora. Mtoto soko 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 matola. Nitakuja kwenu soko matola.
Yes, model.